King Chain Entertainment.
The Pool, you the best, bro.
Intwana encane ethanda ucula baya emtyamnje ndifuna urula ndithurula ke mna kuphatha bayana emtyamnje ndifuna urula yathandaza ngelindethelelo yathandaza selimpumelela yathandaza selimpumelelo
King Change
I'm
changing my shoes. The person who never said that cool. I'm feeling this rapper will never pick up. Puma MTM the band doesn't go slow, but my melody pretty cool. Kala makubu, ntwana encane ehamba ebusuku. Kutsho induku, namba ebusuku. Njengakundaze xa ndibona ezithala, njengakwedina ndidlale nodlala. Yashoyo me hustler, njengasana ndizodlala. Bawo izixo zonke zingakuwe kavula amasango. Ifoto ngokwamutu andigungqi, hleli kwisitulo andigungqi sandi. Ngoba zilayite ikhandlela akufani ngoba kumnyama kubawukha uvule. Vusa umtyamde kukhala ama-haters, zonke ezintwana bezithetha ziyayeka. Ndayeka nobaseleka, I'm chasing my dream. Ndizilewe yinosira, njengake sane siyayisika.
Intwana encane ethanda ucula baya emtyamnje ndifuna urula ndithurula ke mna kuphatha bayana emtyamnje ndifuna urula yathandaza ngelindethelelo yathandaza selimpumelela yathandaza selimpumelelo yeah selimpumelelo
Ngiyathandaza sicela impumelelo Ngiyathandaza sicela uphumelela Ngiyathandaza ngicela impumelelo Ngiyathandaza ngicela impumelelo Hey awungicela impumelelo
Hey
impumelelo
Ndikho ndicela ngetholo kuwe ngoba mna ndikuthembile ma Ndikho ndiyakuthanda zimpumelelo mna ayidinga futhi ndiyayifuna le ma Baby ndifuna le mula ndifaya nochain nakanjani siyayidinga awukha wenza izinto zilifuna
Ndicela lusizi kuwe ngoba mna ndikuthembile ma
Impumelelo zonke siyayifuna bawuhamba ndicela kuwe Ndikho ndiyayifuna yonke imula Ndicela kuwe yonke into ngoba siyakwazi sithembe wenaye impumelelo songe siyayifuna nalo mculo thina siyawufuna yonke le nto thina siyayifuna I know uba thina siyafuna cela konge kuninzi bawo kodwa sicelwe ze wenze konge kuphumelele
hey sir chain hey